Yande joy min taji chapande tati do dari studio Sumana Amadu Habaruji studio Kalangu dimi Ali Nyali Abdul Muni yottinta e monon. Sembe habaruji meden hande ni halan do puddol tewtewdu berve derol jande lokol do andan ni der kappo kula redu leydi Niger di anda en kalandun fa hande der habaruji meden hande ni do paddaki jaki tunto wade kasunkobe ko pelle darani de hakke bibbe adama gatta do andan leydi Niger. Yewtere pindinol meden studio Kalangu handen dun fa handen wadata na do manaji tawtedi dun fa handen do buri e der durdude. Andinore ministere kawjido dun fa handen cuudi kite leydi Niger ni wadi laso e jene lewru ma hitandu ujunadi de laso e nay andinore de dermu ni dun hadi pelle darani de dun fa hande hakke bibbe adama yade der garuje kasutun to wade paddabe to andan e wadande himbe be dun fa handen balla faadu ni dum ƴewa no wade gina andinore de duni fa hande wi'idu ni ko bani pelle kebude lawol yahude tuntowade kasunkobe ɓenda ni e waddande ɓe balla no kani ɗo tanade ɗerol andinore de enden. Hikka ko watta jangoɓe jande lokol ni ka en ujunaji hemre e laso tawa der tewtewru berve derol jande lokol de enden sukaɓe duni fa hande rewɓe ka en ujunaji capanɗe jo e jeegom no nokkuje tewtewru hemre e capanɗe tati e go'o kanduni fa hande woni ko heɓana teful berve hitane hikka de enden hande duni alkamisa tewtewru derol jande gol enden ni fuɗɗa der kappa kula redu leydi Niger. Docteur Elisabeth Sherif ministre kawjuɗo jandeji leydi Niger ni watti dane dartina ko waɗi dar filla hawju tewtere du enden e keptol ko hewete der tewtere du enden nani ko o wi'i ton enden agades wakkati o hokkuno lawol tewtere du enden ni fudde der kappa kula redu leydi Niger nani ko o wi'i ko Musa Mamma waddi firta dangal fulfulde.
Nous pouvons dire que
minen bawi bi puddol tewtoru fuddirama no handiri funo woni no yada no yidira min godana sukabe lokol tefobe tel kur breve ujune herme e sappo e jetati e kime joy e chapande nay e tato no wodi bikko de woy ujune chapande joy e jeego e kime jetato e chapande nay e dido non ni der region mo agades der mabbe no wodi bikko de ujune tati e kime tati e sappo e jetato jandabe der santuriji to tewtoru dun waɗete noon ni gan ɗum waɗira no handiri e no woɗiri gan keptol lobbol heɓo nder tewtewru ɗum. Miɗo jingana keerol hooreɓe jiri e hooreɓe centriji to tewtewru ɗum wonno waɗe dow sigila dobbo moɓe gaɗi fadde tewtewru ɗum yahata
yottowo.
Dow lawol gotol gol enden ni hano tewtewru ɗerol jande breve golle duni fa handen Lawali Issoufou ardiɗo sinen hano fedde darnide duni fa handen jangoɓe leydi Niger di enden ni wi'i no sembinɗina kaddi ɓe juuɗe en tawa nder sigila tewtewru breve du enden ɓe duro duni fa handen ko watta dartina ko watte nder gaɗol tewtewru du enden nani ko Issoufou Lawali o enden ni wi'i ko Moctar Hamadou waddi firta ɗengal fulfulde.
Pour le BPC
par ko ƴewata BPC bangere snen minen beltori no dum woni e dum yaada sabi labi jangirol ko duubi ujina idi e nogay e tati yaago duubi idi e nogay e nay ni sigila on yaadi no yidira e der labi lobbi minen gatti wokka ko keptol lobbol no hebeti urde duubi bittidi dey min kolli horebe jaccereji gon ko handi fondite kan woni ciede ko jewobe tewtoru dun e mojjinobe talki tewtoru dun min kolli sadar magi di hikka dun wadi miden miija ko hitane warore pelle janginobe no gattete sawara gam fonditol mun hebo sadar magi ko cilogo hebete der nokkuje to tewtewruji di gaddete
centre d'examen.
RSF reporter sans frère terre kanduni fa hande ha fedde non deranide ko kobe habaruji der ledde duniyaru der andinore mudum sappo e jena lewru juin hitandu ujunadi de la sonna yami ardibe leydi Niger be andani gartira bolum lawol lamu leydi jukkude duni fa hande gadol gacce har hokkude habaruji do wecco internet bonnude inde e ko nandi titta gam fedde de andani no hula ko fotay jukkol godon jukke duni fa hande ngollo ko ko habaru nyama kasu ko yahay wartay do majjum ɗum duni fa handen dow lawol gotol gol enden ni suudu miccintinen himɓe duni ko jeɗɗi lewru juin hitan duɓi ujunaɗiɗi e lasso e nayyi ndenno général de brigade Abdrahmane Tiani ardiɗo leydi Niger o enden ni deki junngo dow ɗerol moƴƴintinde lawol laamu leydi jukkude gacce gatteɗe duni fa hande har nawtorade internet hokkude habaruji feccididde himɓe habaruji penpeneji na habaruji ɗi ummina hakkillo himɓe. laso lewru juin batu nyaloma ittanado duni perobe der ledo duniyaru wadete batu guduni fa handen do lawol mudum idun ya tunto wade perobe be den ni gan andude no be goni be gadida burna mabbe ko watta duni be kebanama balla to handen ni difa perobe no tawa ton be gari duni fa handen yude no kuje fere fereje dalila rafke jara hakkilo fukki ngo tawa der cakantaraje de anda nani ko wobbe mabbe bii ko mani musa wadde firta de gal fulfulde
sanar tela
golle nyogol no wodi nafaka sanne beldum ni woni adarta ko do goddo ela na ta der golle bonde ada wawi joggi hore ma fa balla wobbe hawtade e koreji ma
baa magana dama
zama futuni boldi wadata mido wada lumaku mido sonna mido sottito neddo deno wada lumaku heba ko huntir hajuji mudum hana ba sai hedike gorum wadani dum
siyama ka ba
sana wannan abu ne
lumaku hune non ko wodi habbare bangu noddoje gada nami ummatore ni woni be nangalu mako gam be boddo jonde bolum de lumako non durngol non demal non na golle jungo neddo wadani ko wawta wadi fu
sai zaka iya yin shi
hanno bi den dun ni laso lewru juin hitane fu batu nyaloma itanaado perobe wadete der leede duniyaaro batu gudu ni fa hande hikka sembe hala mun dun kan woni so do dirde enda e walirde dun fa hande perobe endan der no kuje de be tawa e wurude hanno ardido sarusi wadande himbe talki dimeki e ko nande titta to andan ni der region di fa haliri dun o wi perobe dun fa hande wadobe ujunaji sappo e jeegon e hamre e chapande nayo kan en goni ko lima der region di fo enda nangude dun hitane dub ujunaji e laso didi yaade hitandu ujunadi e laso e tati duudal mabbe duni fa hande am perwana yuwi to andan leydi Nigeria nani ko Abdou Cheibou ardido Sarusi o andan ni wi ko Fanta Chams wadde firta de gal fulfulde
alera akcel
da nanga joni der kewtinaki ko min gadi ko dubi didi no gadi didi he dubi didi no gadi e tati min godana himbe perobe ujune sappo e jeego o herme e chapande nay e jeetati perube garube gaen amma no wodi garobe no dilla denne no bura no en himbe perobe be min godi der difa himbe leydi Nigeria no e leydi Borno yobe Adamawa no wodi do dubbe zam fara kasina he sokkoto dey burbe dudde kan woni dubbe sobirde yaade lottugal kambe goni no dilla wuroji mabbe gam fitina mo boko haram
action di boko haram
Minister Redu Lady Niger duni fa hande der andinore mudum sappo e go lewru juin hitan du ujunadi de laso e nay wi ko bawo hande am pelle leede Yasin Kamfu e pelle leedi Niger duni fa hande gaddanoje himbe balla e ko nandi titani golle mu en fu de gatta de juude laami be tubal tawe der mudum no hani non fa hande am pelle de andan kala na minister o andan winda duni fa hande halude ko anni wadude kan he laami be andan der kawride mu en de kawride de duni fa hande no gadi de laami andan no hani gollo minister wandan ni tawe no futti kenga ade nabien administrateur délégué kalfinado hawju meri hubere maradi denden ni mabbite sam rimbo stm salim gandun fa handen company di andan ni jobe item engo colonel abdoulaye garba musa duni fa handen kalfinado meri wandan ni wi ko illa hitani du ujina didi e sappo e jetati wayri meri maradi wandan ni hitude hakke mudun de andan o wi duni fa handen ko no wodi tesamuji company ji godon ni dide ni jobe item enno jukete nani ko wi ko Mohamed Mamman waddi firta de gal fulfulde
sa fe 45 jours
ko bade madi chapande nay e joni ko miden gada mabbe min neldi be talkuru gambe keba yobude be bi ay min fe hunde do majjum ngeji timi neldum e talkuru mabbar gamin biawta torude jamaare den fu ondeje ondeje min goni miden gadira mabbongol jango min jam mabboyde tati goni ko min jejito mabbude nay gon gamin gi totesa muji di to fu loreji 19 palace din budi kemedi didi ngabata fini Allah fo loreji pamari din don joba budi hambe de gandum watta ko company ji karuji mbi a jobata
quoi eux ils ne veulent pas payer
fuddan jeddire de feni fuddan fedde leydi Niger hawjine latul baldu ni fahanden fuddi sigila yilaru firtude ko himbe do laabi duni fahanden kawjide latul bal ittudirate fude kupna hebude yadu yeso pelle de duni fahanden gan hebude mosol sador maji di endan ni gadi sigila o endan gan latabal ittudire wanden ni der mun no wodi on tiaki godon ko himbe gonno gada der majunna ni ko al husaini sagayar ardido filla latul bal e nyanyal mudun der feni fuddo endan ni wi do majun ko salamatu kadri wadi firtade ngal fulfulde
c'est des dispositions
déréglement.
Labi kawjide filla golleji fedde hawjinde filla latol bal kam wi nimbe do tano labi kawjide filla latol balde kam woni latirde bal no haniri e dawtado du fa hande labi kingade gam inde latol bal to tindinoje den domta fato bofi wade ko fudde de fa hande ni fedde hawjinde filla latol bal ne no wodi lawol jukkude bako dum fuddaka ginandala amma miden kedi to latol bal tewtol koppudan ko nimbe kani famande de ni woni latol bal gattol jawdi dungol jamta
beaucoup d'investissement.
Leddi Niger ko sakiti dun ni de en daadi manaji kewdi no gi e nokkuje der chakantaraje redu leddi Niger den dalila majjun duni fa hande waddi ko pelle duru doje duni fa hande sador maji de manaji di en ngonno gaddan himbe ko watta duni fa hande dum acci nanude manaji di en leddi Niger cigili yilaru furtude ko e durobe ko watta ni durobe en dan ni buutri nawtorade manaji di en dan ni der durdude mabbe nani ko Alaminu washar waddi firta dengal fulfulde
Lady Niger no tawa der leede bange hirnange da Afrika tawrade sadon dam tuundiji komanaaji dun don der nyemeele hitande tonuji ujunaji keme tati e no gayi kan woni ko watta ko lati ujunaji sappo e jeegon den fu not komanaaji non ko lati no don torra farto durgol ko lati golle mawde heedani do en der leede meden Niger Kolibali Amadu ardido Sarus kawjido filla tuundi ji manaji nder sarus kawji do filla jaye e laddeji nani ko famini do o fi
le plastique déposé
manaji denino boppi nokku fu ko wawi hadi fudo fudude dabaji idu no nyama manaji di ga idi lamsi dabadu fu fuddi nyamude manaji to watani non yaade yesu gam manaji di andam baylata ko der deedi majji
il a le même
be juude mun tawa der fi durgol o fi suuli du en sanne kolli du basi ko dum wawi waddude Musa Abubakar horejo dental pelle durobe do en der leedi meden Niger nani ko wi
sa fait longtemps que la
question oyi ko filla manaji di endan no wadi fudu sador maji cellal di manaji di endan bawi gaddani dabaji di endan jom en ande luggi didde bi'i ko manol deni u fake der leedi buran dubu keme nay den ko majje der leedi ti fudo wawa fudude der durdude de endan sako dabaji di keba ko nyama der kirsirde deni neddo yehi tawan manaji kewdi itta der bujugu dabaji di endan dundu ko wawa du memi cellal himbe non
c'est leur santé
gay hebande mosola di tundiji do fi cellal dabaji wadi ko dental pelle durobe nati wada de tindi to durobe no Musa Abubakar faminiri
il y a eu plusieurs sens
birdon ko e wadama ko watta durobe acci yarude manaji di enden der durdude mu en min gadi sigilaji kewdi te fude duni fa handem ballirobe ko watta ni durobe be enden keba dabareji gom hisude jarul manaji di enden
diminuer les plastiques
Enun tantafa masala nautarade e manaji mbawdi bonude kanje wadi durobe e bibbe leydi no kani nade der filla renugol jaye e laddeji don
bandirabe dinani be habaruji studio karangu do kokol habaruji meden timmi
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
Agades
do Radio Nomad
Lambaji Hembere Go'o e Tobere Jenay FM
Arlit Radio Ikokan
do Lambaji Chapande Jenay e Joy Tobere Go'o FM
Difa do Radio Amfani
Lambaji Hembere FM
Doso do Radio Fara
Lambaji Chapande Jenay Didi FM
Filinge do Radio Muria Talka
Lambaji Chapande Jenay e Joy Tobere Go'o FM
Tilaberi do Radio Tebonse
Lambaji Chapande Jenay e Jeddi Tobere Joy FM
Maradi do Radio Garkua
Lambaji Hembere Jeddi FM
Tawa do Radio Tambara
Lambaji Hembere Jeddi FM
Zender do Radio Shukura
Lambaji Hembere Joy FM
Studio Kalangu
Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
yude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapande joyi e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi niger
Thank you.